Minisitule y'ebyobulamu eragidde amalwaliro n'ebitongole ebiyambako okugema endwadde ez'enjawulo obutaddamu kukuba baana bawala ddoozi za mirundi ebiri okugema kookolo omwa gwa nnabaana nga bwe kibadde. Minisitule y'ebyobulamu egamba nti okusinziira ku kunoonyereza n'okulungamizibwa okuva eri abakugu mu kitongole ky'ensi yonna, ddoozi emu emala omwana singa azuulwa nti omubiri gwe teguneenyigira mu bikolwa eby'omukwano. Dozi yewebwa abaana abawala okubatangira okukwatibwa kokola omwagwa nnabaana, gavumenti ejigabira ku bwereere mu baana abatasukka myaka 10 oba abali mu kibiina ekyokuna ekya primary, era ng'okugema kuno kubadde kusinga kukolebwa mu masomero. Emyaka egiyise abaana babadde bakubwa dozi bbiri, wabula okunoonyereza kwalaze nti ne dozi emu emala okukola ku mwana oyo okumutangira okufuna kokola omwagwa nnabaana. Dr. Diana Kanzira Atwine, omutesitesa omukulu minisitule y'ebyobulamu ne Michael Baganizi, akulira ebyokugemesa endwadde minisitule y'ebyobulamu, bategeezezza nti okugema kukira okuwonya era abazadde basaanye okujjumbira enteekateeka eyo ey'okugemesa abaana baabwe. Dr. Atwine agambye nti kokola w'omumwa gwa nnabaana kyekika kya kookola ekikyasinze okukosa abakyala mu Uganda, nga singa batangirwa nga bukyali kyankizo ddala, songa ne gavumenti eddagala eryo erigabira ku bwereere.
Twagala kula nti buli mwana yenna azaalibwa, buli muwala yenna atuuka emyaka 10 mu ggwanga muno afune okugemebwa, kubanga tumanyi nti bwe tugema tujja kutuuka ku level bwe tusanga ng'abaana baffe abawala nga tebakyalwala kansa. Kubanga kansa mukimanyi nti etta abakyala, esingayo okutta abakyala mu Uganda cervical cancer. Cervical cancer ereetebwa kawuka ka HPV oba kye tuyita human papilloma virus. Human papilloma virus kati tuyina eddagala erigema ate kati tuwa dozi emu, tokyetaaga dozi bbiri. Edda twali tuwa dozi bbiri, naye tukwe research kati eraga nti ne bw'owa omwana dozi emu emuwa protection nga afunye dozi ebbiri.
Mu ngeri y'emu, Dr. Kanzira Diana Atwine anokoddeyo ekizibu ky'abantu abavumirira eddagala erigema, obuvujjirizi obutono obw'ensimbi okugula eddagala eryo, abazadde abateebuuza ku basawo nga bagema abaana, n'abakulira amasomero abatangira abasawo okugenda mu masomero ago okugema abaana, kyagambye nti kisannyalazza omulimu gwabwe.
Amasomero ago oluusi bwe tugendayo okugema tebatukkiriza, n'osanga nkati abaana baffe abali mu private school bamisinze chance ey'okufuna ki vaccine eno yabwerere. Ku malwaliro gaffe wonna weeri, ate tugenda ne masomero ne tugema. Kye tusaba nti amasomero aga wananyini batukkirize tulabe nti abaana baffe ab'emyaka 10 oba around P4, P4, P5